ShankySupplier.com.
Best quality. Kama pombe kunywa kileo shisha shiga sawa uta kileo kama mwalo wa kimakonde kama uta kileo uche papa chapa piga kileo haya twende kileo leo watoto wa bagara kileo leo watoto wa temeke kileo leo watoto wa buza kileo leo na tabata kileo
Watoto wa temeke kileo leo, watoto wa buza kileo leo.